Chubururururururarararara. Zagazea. One egg na di water na one na di fire. We are come again.
Zagaman on the beat.
Ra. Nazi chefiare loko pandan tota na fuka. Pepa ni mweo. Unyumba ya zanda kangari dwe manje kadula. My way. Dawa manje zesko ya wanuzale ni 3 days chabe. Paguti kwane chabe sate. Imange na wanipini kumalaiti. Nifola 4 pini mutumbalanga mweo. Mumasala 3 pini. Nikaribo kwira korenti na manzi na shopping. Ine nifola 4 pini. Nifola 4 pini pasate ine. Nifola 4 pini ine. Nipokele la 4 pini koma umoyo wadula. 4 pini ine.
Okay.
Nifola 4 pini tabe. Nifola 4 pini ine. Na papata zona ine.
Yafyani mitengo.
Ukombo ni kwa tumuna leta ko shopping mo. Kuma kupeza moto matoyo chipa ni mirako. Kamwana ganga kabunika madaipa. Firiji yanga ifunika vosalula. Bama iwanga bafuna fertilizer. Nikaranga na mitengo zita na nkongole. Nikakula mounga na tundio pa market.
Za shote la tui mwezare mti.
Nalipira na manzi na sugar ka packet.
Kwa sala wani pili 8.
Inapakinga na kakorola kanga. Nda wafiwelo ya kunchito nje salari yanga. Kondakta afuna 20 kwata. From 1 to 30. Ine nifala 4 pini.
Yeah.
Nifala 4 pini pasate ine.
Nifala 4 pini ine. Nipokele la 4 pini koma umoyo wadula.
4 pini ine.
Okay.
Nifala 4 pini tabe. Nifala 4 pini ine. Na papata zona ine.
Jani mitengo.
Nikalibo choka mubanki na boba demo.
Nikalibo kula top time.
Mwana hafuna za school trip na boba zuneko. Blista wache ya mani wafuna za pazoni. Neona tepa ya zanipa ya maroni. Siri mutumba zizi kwa na nazarenti.
Nikakula momalasha na sopo na ponzoka. Na choka muwani pini 80. Na bwela muwani pini 1. Poenda kufamu nilipira na target. Nazipeza wanipini flati.
Nikaribo lipira school fees. Nikaribo lipira na renti. Nikaribo kondwele za switi. Afunika saloon. Ine nifala 4 pini.
Yeah.
Nifala 4 pini pasate ine.
Nifala 4 pini ine. Nipokele la 4 pini koma umoyo wadula.
4 pini ine.
Okay.
Nifala 4 pini tabe. Nifala 4 pini ine. Na papata zona ine.
Yafyani mitengo.
Nifala 4 pini. Loko ufole 10 pini iwe. Vintu vidula umoyo suza kwa na iwe. Ekibe kanunube. Salamanda. One egg na di water na one na di fire. As a
remember where you got it from. www.zambimusic.net.